Hello, Bruce. Another message for Muhammad Saeed in Sheikh Bik, this time from his brother and sister in Dar es Salaam.
Hey, ja people, mambo vipi? Tunakutamani sana urudi dogo. Mungu akusaidie. Tuko nyuma yako.
Kumbuka kuomba, jua Mungu ndo kila kitu. Hata kama umefanya makosa, omba msamaha, Mungu atakusaidia, utarudi tena.
Okay, thank you, Bruce. Bye-bye, God bless.